chibenda vye museno Tata webale kumukiriza webale nyo Tata nange mwejo sicho kula kambalage umami ono
Nze munde kene baze abaze okusa nyukirako mukoze chinene nyo
Chokoze, techikora mutiti zinkwebaza
Tata yono, omwami kweno ze mubaji Elanga ya singa, mubaji benda vye museno Tata webale kumukiriza webale nyo Tata
Byonna bye muleetedde obazadde kibalaze nti wasiima nnyo okuzaalira omulungi nze kye nkakasa taata sigenda kukuswaza nga mukama yengabo yange nja kuba mwesigwa
taata yono omwami gwennoze mubaji
gwennoze mubaji
elanga yasinga Jibenda vye